DJ call me. Fana wana kwa mkopana gere. Ana moli mpopo. Chess. Chess.